watching SAFTV.com.
Badilika kama atasepa kisa majirani walimcheka, basi ule mama wa kambo akaanza vibweka, baba kawa elewi sijui alipo alipata. Si tunatoka shule homu chakula hakijapikwa, basi baada ya wiki vya shule kusomeka, dada kaanza kudanga ili apate hela vocha. Mimi kutwa na mbeseni kichwani nauza mchicha bwana, kama ningesoma sasa hivi ningekuwa waziri. Jamani, kama ningesoma ningekuwa daktari. O wanangu, kama ningesoma sasa ningekuwa waziri. O jamani, kama ningesoma ningekuwa daktari. Kama
ningesoma,
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 kama
ningesoma.
Au bendela kuzimu, we dada piga msamba nioneshe utawazi. Kumo tena, mindo mandonga kukazi. Au bendela kuzimu, we dada piga msamba nioneshe utawazi. Utawazi mubazi, nuneshu chenjeo. Utawazi mudadi, nuneshu taira wako. Utawazi mubazi, nuneshu chenjeo. Utawazi mudadi, nuneshu taira wako. Utawazi mubazi, nuneshu chenjeo. Ja ina bala usiku kama ujala lazima uangalie pa. Ja noma, ja ina bala darasani wanawaza masomo bila waza ugali daga. Ja noma, ja ina bala shule ni sialiko na jikuta chini nimekaa noma. Kama ningesoma sasa hivi ningekuwa waziri. O jamani, kama ningesoma ningekuwa daktari. Wanangu, kama ningesoma saidi ningekuwa waziri. Ojamani, kama ningesoma ningekuwa daktari. Kama
ningesoma,
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 kama
ningesoma.
Walosimama wima mmewaona. Walosimama wima mmewaona. Walosimama wima mmewaona. Walosimama wima mmewaona. Dada inama kidogo chuma mchaicha. Basi inama kidogo chuma mchaicha. Basi chuma mchaicha. Chuma mchaicha. Wadi dada mchaicha. Chuma mchaicha. Basi chuma mchaicha. Chuma mchaicha. Basi chuma mchaicha. Chuma mchaicha. Ayo. Azo, Yongo, Momo, we Kisepe Oji, we DJ Joss, anakusalimia Blaza Patrick, we Dr. Mzuza, eh.